Sing my own thing.
Oh God, it's ah.
Oh, 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 oh. You are buona. Sipokujua ukanita wako ah. Uliniona nikio kwa dhambi ukanita kwako ah. Leo hii niko hivi juu yako. Leo hii niko hapa juu yako. You were never far kwenye shida na raha ni wewe. And in everything it's a guarantee ni wewe.
What I feel, I decree. This is a prayer to my father. This is a prayer to my father. Oh, I get in battle is my fighter. I get in battle is my fighter. Oh Lord, Nani Mependa, I love the way you're fighting for me. Na Shetani, the devil ain't got nothing on me. Jina la Colino.
Mambo yangu ni wewe mwenyewe.